jande sappo e jeddi mi ta chapantati studio kalangu habaruji e fulfulde ele ko kibaruji mi hande en kala hal fuddutugol golle hon faande basol jandi iranium tawete azlik dum du konna tiagal dekol jungo hakkone ministere hawjede basol arzukuji leydi niger kanye campagne chine basowo arzukuji di enda en nana mer mo ingal ko haldo majjum nonni fawar joddo konna ndiyan tobi no kuje kewde enen baa wiide ndungu jodda keto enna maradi yerno narude ni fawar joddo konna ni kawjido filo ko narude ndemata enda o wi ko wata gure ujunaaji didi ko tekki kanyi woni ko ay bakari mo kalten o yewtal men pinande studio kalangu yartana enna to enda berne konni region mo taw nonni nokko to joyete gollirde to rewbe gonne ekkito golleje jande latindu konna kanko kawjido nokko o yewtana en do majjum gabbata alle e waluddu konna ni suka be rewbe be heba janguna jangube yettina jande mudu min sumana amadou janganton kibaruji di andani e fulfulde mi di nyallina on jam en putran ko fugi nandani hono suudu sawar député leydi niger be gassini golleji mabbe ko hawtande be puddi itande hikane en du no ga tati arandere dum waddi ko fande horeje suudu sawar député be seyni umaru wakati mabbugol fawarje du konda hono odo batumo be gadi o holli wiide kulle kewde ko watto hono laabi laamu chapantati kanko be jewtini do be tabintini gam batta yaadu yaso nonno du konda ni o wi ele labi no wodi kulle kewdo ko be kal do mum ko lati ko mawni sanne ko ndarto filla hono gollugol sarusi leydi niger kanyo e sawara mawdo do fi ko ndarto fawar jondu ko nan sardobe nonno du konda be kali hala hono arzukuji mbastede e leydi kanyo e fi hono fa hande du konda ni sen koji dum won awgo liddi nangol liddi nonni e margal liddi di enda tiagal mum du konda ni no wodi labi kessi latidi be kali do mu le sawar mabbe kambe deputebe be tabintini do mudum kamon no fila jimi ilal leydi niger ko be tabintini nonni faar jondu konda ni ele kibaruji di na tawadu kondam e do fa hande du konda yamirore horejo gouvernement leydi niger horejo leydi mohammed bazoum deki jungo do derol kenyan tati lewru jiyendu enda gam wattini be docteur ahmed asalek lato wo minister takoto do minister kawjido fil arzuku kanko hawjoto jawru goltirten leydi niger dun du kondani ga alle en wonni tugol sedo ko be ngal le gouvernement o endam denne ne ka kanko gattal o do natana nokko madan ciuso ramatu umaru chani lati kanyo endani wonana le parti mpr jamhuria parti du gondude e parti ji gondi laamu ndar leydi niger yarno kalne le fi kokol ge ono ko e kibari din en kali halto en dan dure jomo agades ingal ingal nokku taani fa war jondu kondani hore be endani hono be dekiti juude e do fa war jondu kondan campagne leydi chine dun du konda e do hono yamirore na mbiedu kondan ministere haw jende filo ko darto arzu kuji mastede e leydi campagne leydi chine o endan dun woni china national uranium corporation woni inde mudde francire kanyum woni ko fawar jondu ko da yidi fa fudita golleji basol hayre iranium de endan tawete azelik dun du konda hunno ko lati moddere sanno yaade e himbe wurngo enda yorno fawar jondu ko da Musa Ahmed Musa nunu halniri bandimi Musa mamman ko landi mo do fi o enda se golleji fuditi
to fuddan golleji don campagne yidal nata hakkunde mu e bibbe commune on fu o jude dabareji kesi gan commune goni miden nanano hale der nyamedun nafata min deni labi no koje min gatte hem gan commune on heba nautorade emun sabun anda ko seni campagne gado sima singama do no beidan harto fi arzuku leji dom amma du no hani ardibe house no ko on ngan site ganimbe hewbe wonnobe no joodi bolu no kaban golle riba mawdo dun latanto region on e leedi den fu miden ela du golle den pudde law ba ko min nani cede jamdi iranium be dake der leede adunaru amma min jida dum lato ir ko dem mun dum
nani do gallure nyame kawon lamor leedi niger nenne ne ka yerno lamor leede kewde afrika fu no wodi hono fawar jondu kono nyibdiji ko watte subaka alla fu bangeje kesse dun du kono hunnon ko lati satu goddo dun lati satorma sanega alla e hono didugol no kuti himbe nyimoto enda fondi titake fa modja dun wadan do ko yaawi dun wada kulle de enda seitan dun ya dun wadda nenne ne kadi chadale sanne tinni yunusa kanyo o enda yo andu sanne do fi o enda nani ko halni bandemin rabia maykano do fi nyame
réglement pour chaque pays.
Leydi fu no wodi laabi mum, Niger no wodi laabi mum di joƴƴini e tugol no kuuje sonna, amma gancede no tawa nder majjo hanne laabi ɗi ngala no gollire e mum. Seni duuɗi ɗum ɗon taƴirani no kuuje sonnude ɗe to wakkati fuu ɗum heppata baasiji ko ɗum waddi. On yi'i dow nimɓe fuu ko tawa nder bangeje kese ɗe hannde illutoɓo seɗɗa waɗuno nimɓe keɓta laawol naatude nder majje kasinda ngal laabi ñebdiiji ɗi ngala no gollire e mum. Fande nokkuuje ɗen no ete conne moƴƴine ginandam. Hannden du nimɓe no keɓiri fuu non ni e tirta sonnude nokkuuje ɗen ko laati fay to katal pila tokkirta itta laabi mawɗi wala.
Non ni en paami ndiyan toɓi ndunngudu jooɗake nokkuuje kewɗe région mo maraddu ko no so hisaama ni e ley wakkati mo gonɗe wenda ɗe hantode lewru juin ndu endan ni ɓe mbi nokkuuje kewɗe aawi ɗum wonno ko Sarus Kawji demal to endan holli ɓe mbi nde daarama région o fu doggudara muɗum ko watta guure 1938 woni ko heɓi aawi nenene kadi fa hannde ni hono kanko Kawjiɗo Sarus en o holli wiide ke ɗum ɓuri hono ko rawani ɗum endan wodde har ndungu ngu. Mohamed Ismaguil woni ko inde makko nani ko haalni Mohamed Maman Bandimi.
Nous avons 2338
villages. Godana wuroji ujunaji didi e kemetati e chapande tati e jetati kanji awi dubi ujunaji didi e noga e didi hano ni en wuroji chapande jetti jeego do herme ko awi no wodi departement jigo do mudi fa awa kanji goni departement mo dokoro e mayayi e terde diam kebadam to burdudde kan woni wuro gidan galadima der departement mo agi ko hebi e terde diam millimetreji herme e chapande jena e tati amani warande jon minen godi wuroji to tobaka wuro nafuta e wuro majeni der departement mo tisawa de min kebay to kulle bonnoje awatirde fu wangi
ka majeur d'attaque
ala fille demal ni ko watto groupement dum woni pelle rewbe jiabde departement mo torori ko watto no nogay kay won ko hebana ballaga are gollitirde e do fiko nart demal dum do projet no gonno wadda hono jonde jam heja le leydi Niger do hawtade e OIM kam on fedde leydi duniya hawjinde fille dilla wambe dum do kondani batu o wadino illu nogay e jeego le region ko jabbi du enda préfet département kawon ko ardi dum Fatima Boubacar wonana e le fédération gor bima zada to en tantoro den ko halani Boubacar Seyni e do fi nafaka ko dum way wadante be
moto pompe en tiyoji arrosoir ko yarnirte birgiri jaman e awdiri kerol kulle gollitirdi kambe balliri min de moccere kan woni arande ko min puddi minen keba balla ka no nafaka mawdo yago to amen gam no uytiran talkaku minen rewbe min keban golle ko gadi gam min keba ko firti muraduji amen moto pompe kanji no gayno ko sendante groupage din fu groupement fu no heban moto pompe goto weltare mawdo non dum waddani min awdiri di min kebata demmun joni min kebanni demmun e juude min jarnirta amma handen min kebi ko yarnirta min gadan golleji amin no wodiri
nani fa hande biteda Habiba Zak okay debbo non jiarto na Tirozen region Magadez kandita bakana le golleji gadul nyogol kany e fa hande wattugol sini e wadugol ko ete broderiji dum woni fuykugol sayaji noni hawtade e gadol kaataje ko gollitirte dum du wonno hono nafakko no hebbe mudum nenne ne ka cadal ko tawa hen e nafakko tawa hen kam wonuma andino e Ahmed Felam Bandima
duuɓi an tatini miɗo watta siini centre mo cinta kammi ekkiti ɗum gattol siini say jomum no woodi ganguji ko wattata e juuɗe mum heɓa do cuume ko wattata e kine mum maɓɓa nde ni neɗɗo no waɗa ɗum wawninan no ndiyam watta acide on watta siini on nden watta noone ko yiɗi watta safunde kulle ko ɗum waɗirti min keɓata ɗum ciiro say agades comoy koye herme min cotta ɗum no woodi nafaka sanne minen giɗi goduɓe bawɗe ɓe ballirami sabi minen rewɓe minen tawra e seɗɗara maaji jogaki sukaɓe e muraduji gon wakkatiji gon gorraɓe amin jeehi jahangal an kayni hara ko on say muñal nde ni min keɓi kulle ɗe min gatta lumako ɗum nafan min sanne iɗum ɓuri neɗɗo hokke ceeroy gon balɗe ɗiɗi wara koye
kangoɓe baaɓu
nanni farjo ni enen andi e ley wakkatiji nder hitande no wodi nde hono fani tireji na mbiyen geloɓe ladde jooɗi tenan kuure dillato ɗan endan faale département mo gaya nokku ondu konna wi'amɓe ɗi jahanno gam battewtoyde hono fani durande ko heƴaniɗe kano woni ene gaɗa bonandaji du nder guese no gaɗa bonandaji nder kaliji himbe en gese e kaliji be du wakkati Allah fu sen ngadi bonanda e sana be jaa to sarusi kawji do laddeji e jaayta na gaya gam batte be jaba ngada wulanu mabbe be ndar sabbe ke moitnede gondi ko mandam bulu waydu amatu kawon docteur kawji do filo ko darto reenu golla deje jaytenda departement mo gayam o mo andindo enda ni fadel alou no woni on yara e der wakati on
au niveau de
der departement gaya men kebi sadornan sanne dalila tireji peroydi gari do en ganden non tireji di enda kure tan non di tawete amman joni idi dillo idi gara fader departement gaya idi bonnana himbe du sanne der kaliji gan dudal himbe funo don no gara do en no gi amé tireji di enda menen jeedi mindu mido halana be ko tireji di enda hana di amen tan non di himbe funo ga himbe be en no don no mila ko sarus kawji do fi deno ladde e jaye mo departement gayen hokkambe ceden hana no wontori gannoodi talki binnaadi do majjum amander talki di enda holle ko be ko keti ceden meden do meden dar ko watta boital mabbe di enda gatte der talki di en
integrer ces paramètres là
nanar fijoji pirto balli latol balkalte hala mudum hono meynabe yottaaki dubi nogabe leydi Niger dillan do nyame yaade to enda Côte d'Ivoire jangon ko dubi jatto dum du konna be jambe potto e fawar joni hono latol baldi dabal ko watte do fi ko wete ifowa be dum du be yottaaki dubi nogabe futtana jeddi lewndu ya hantanoga go lewrundu endam leede kedon ko hawrton leydi Niger hawran e leydi fedde worde ka kanye Côte d'Ivoire lati ka jabbiti hobbe kanye Burkina Faso e Ghana ndu kondani hono sebe gasini dum wono ko fawar jondu kondani hono be jaato do inde leydi Niger to fa hande fijoji di francophone ko watte to enan Congo démocratique dum wono ko faande Issa Adrahamani Maiga kanyum woni ekito mabbe kando wona artibe yaate en jotté ke yotere meden pindinol en kali biiden hono filla ko darto hono rewbe wallugol sukabe rewbe famarbe natube lekkol mabbe nata e lekkol lay latibe heba yotti jande mudun en kay en woni ko firtina no kurto yaato janga ekito golle juude leegi gallure birnin konni region mo tawanoni nane ne kaydu konam biyete da madan Sadisu Fatima kany woni ko mabbe no kurde gam walludebe dun endan non o wi mo woni mo walla ko watto chapande jor rewbe sukabe rewbe rew ma fu heba ekito keba kaydu ko buri madan Sadisu Fatima on endani o holli fawar jondu ko nani bandimi hono biyete da Hawa Usman noy wonno ma faari ko gombe gada no kurde intakina almarutul saliha
dume sabi ko ontuda to dum ekkitoto golle juude
gammi nangana bikko dewoy be gala golle wobbe ba de worre be jahay lokkol geredo jangi be kibay golle ko be gatta
der gollerde de en dume ekkitinta rewbe
angaran karatu
minen ekkita be jande qur'an he dewte gon hano fikr tawhid tajwid e sira minen ekkita be jande e bindi ko mawbe be bo way jangude minen ekkita be ordinateur no wodi bikko dewo jangube de woddinai ibe ekkite nyogol ibe ekkite kasen gadol ure e nebele e gadol chafune defol e gadol ji gadol are sudu e juude mabbe
to joni fuko limtuda dum enda antanno ekkitinta dum rewbe na ada wodi wallirobe
no wodi rewbe be nanganta kam mi yobambe no
non tigilori don jande de en
no wadam bibbe rewbe chapande jo no wodi fonditol golmin gatta der janginol gol nyaloma fu he ko be gadante hano jom misali altine subaka fu minen ekkitabe nyogol yende jitati e mintaji woranja fa nanga yende sappo e mintaji woranja subana de yende sappo e mintaji woranja yottike ibe gadane ekkitol ordinateur be jippo midi gada mun denko modibbo on nata ekkitabe jande qur'an modibbo on jippo yande go nyaluma
dimma mabbe no don no beydo na nowe
e gaskiya kay
gonga idun don beydo gan arande komin puduno buray robe sappo dido amma hande on gi ibe bura robe chapande jo denne jaki yeso heba mane
non ko nga akoy kaari
surba be tan non na rewbe dewgal no tawa der mabbe
gonga no wodi surbaabe he sukaabe rewbe be dubi sappo e joy yaade ko buri non
e e dow ɗum on ko habaru yimɓe fulfulde tili hannde studio kala ngomi accitan on jonda e mamma Ada wadde habaruji ɗengal hawsankore. Assalamu aleykum, mbalen to jam waali.